Yeah.
It's getting serious on this track, man.
Watoto mama wanajua sini mabisho. Toka jana tunawaminisha sini so.
Wanga wanga wana wangia, yeah. Hizi level wachafikia, yeah. Hili goma wachasikia, yeah. Jini lime wawakia, yeah. Moto tume wawashia, yeah. Dada zao wana lilia, yeah. Wako hoi wana kimbia, yeah. Giza lime watandia, yeah. Huku nyuma wana sikia, yeah. Hitu slide kama dania. Check it out, tunaidandia. Check it out, tunawakandia. Hapa da siyo mafia. Yeah. Kwenye game naingia, yeah. I don't feel any fear, yeah. Na kusanya hishi dough, yeah. Bata kula Ibiza, yeah. Club nigga, let's go, go. Wishu wao umefika. Let's go nigga, lela go nigga, let's go nigga, lela go nigga, let's go nigga, lela go nigga, let's go nigga, lela go nigga. Gusa gusa hizo linki, yeah. Pata junior hana kiki, yeah. Chama kubwa limeliti, yeah. Wanga wanga wana fiki, yeah. Tuna wapa wapa kiki, yeah. Wana imba imba shiti, yeah. This time, don't give a fuck. Nigga.
Watoto mama wanajua sini mabisho. Toka jana tunawaminisha sini so. Another day, another blessing. Day, another blessing. 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 Yeah.
BMG, honey gang. Honey. We don't play shit thing. Yeah. My homie goes switch lane. Yeah. Money, fortune, and the fame. Romanzito, die shame. From 0-100 game. Gucci gang, Gucci gang. Wanna uliza kina nani? Hivi wametoka lini? Bona nigga wako liti? OG wana kliki? Snitch nigga wana fiki? Level zangu hawa fiki? Wana chindia vijiti? Kitani mimi niko fiti? Round na kick, ni punch na vest. Sio nye pass, kweta na pita. Lefa kapeta, wana chikesha, wana teseka. Wana teseka, wana teseka, wana keleka.
Hivi navyo fanya na wapigia bao. Na majungu ya nabaki kwao hao. Tata zao nisha na makaka zao. Waki hiyo na tamani siwe zao. Wabaya awapigia bao. Wabaya
walosema nitasanda, sasa mbona na wapanda. Walosema nitasanda, sasa mbona shindaga kwa waganga. Walosema nitasanda, sasa mbona na wapanga. Walosema nitasanda, sasa mbona shindaga kwa waganga. Kwa waganga.